Tun radune VOA saganta fan oromot. Radune VOA saganta fan oromo uta ka gijimata tigalgal sat la mawra ka xati sadit metrobandi didami la madidami shani soddo mi tokkrat Washington DC radabar sunno ya yu jalka. Kuma folin te sanaga ya ansora ala khayti bitote si ja bar kum la mafdi dama ke se jiradu ne viyo ya fano remote nile satif metro bandi raja kasu jirtene no diada
karodudu bisumman ne moda andi te dagefato ta kenya kamoltan president united states donald trump arra coronavirus tisuda kanolfamu dollar billion sadif difama billion sadif qabti sadif sera malatte sanijiru mato to dwarra ke zatokko
Rukubia kafinno yokan ammo gifiraafi kolera torballa manda brankesa takbirun fayya romietetti nama soddo macalaatti tana lubbuudabe Afrika ke sagannum gannani jollen ganni shani gadi million calanittu sor nafisaanitif dabaniti lubbuudabane dabe American qarqar biyalaatin qarqar USAidin bulchooti bi bulchankesetti tanbeekani jolle qarqaru malani jedan rakkona ga romiyaati fi gamadi biyaati fi gamki barratti faruufi kore dabi furtu jedan Carole yayyabe hujjitti jira. Filannoo Itoophiyaa akkuma jedhan hagayyi keessaatiif itti deemuu jiran paartilee mormitu damee uummata dubbisuuf nu rakkisanii nama hedduu nurraa hidhanii bulchootaaf deeggartoota illee nurraa hidhan jedhanii ittiin dubbatanii torbaan dabroo waan jalqabna dhalallee itti deebina kuta lammeessoo bulchoota illee dubbifne. Waan arsanitti himne keessaa tokko namoota dunutti.
Bulchiisota magaalaa Finfinneef dirdhawa seeraaf seenaadhaan akkasumas lafti isaanii qabeenya uummata Oromoo fi qaama Oromiyaa waan ta'aniif dhimmi magaalaalee lameenii hatattamaan mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti dhiyaatee murtii akka argatu Addi Bilisummaa Oromoo torban dabre ibsa baaseen gaafatee ture. Ka magaalaa dirdhawa keessa maadheffate paartiin Ibret Lahandinnetinnaa Lanatsaannet yookaan immoo Gamtaa tokkummaa bilisummaaf jedhamu immoo ibsaa abaawun baase kana mormuudhaan abbummaa magaalaa Finfinnee jiraattota magaalittiif haa dhiisnu magaalaan dirdhawaa ka Somaaleeti jedhee jira. Gabaasa Addis Chekko dirdhawaa irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinnaa torban darbee afaaneen shan afaan hojii federaalaa akka ta'an qopheessuusaa hordofee abaawun kun meeshaa siyaasaa gochuu qofaaf kan murteessame akkan taaneef mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifamuu qaba jechuun gaafateera. Ibsuma kanarratti Diree Dawaadhaaf Finfinneen laftis ta'e qabeenyisaa seeraa fi seenaan kan Oromoo waan ta'eef Dhimmi magaalota lameenii mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaatee murtii akka argatu gaafateera. Abaawutti itti gaafatamaa dhimma siyaasaa akka ta'an obbo Lammii Beenyaa akka jedhanitti. Gaaffiin kun furmaata heeraatuun argatiin lafarraa harkifamaa turuun yoo itti fufe ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa siyaasaa ta'aa waan deemuuf. Ariitiin furmaata akka argatu ibsa kaleessa baasneen gaafanne jirra kun gaaffii uummata oromootii jedhaniiru. Ibsa abaa'oo kana hordofee Diree Dawaatti kan hundeeffame paartii Hibrat Laandinnatinnaa Natsaannat jedhamuuf dubbii himaa akka ta'an obbo Adan Halaalee waa'ee Finfinnee jiraattotti haa dubbatanii Diree Dawaan kan bulchiisa Somaaleeti jedhani. Yeroo jalqabaaf baaburaan yeroon gara kanatti dhufe akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1902 ture. Maanguddoonni keenya iddoo kana jiraatan faranjootaa fi miniilik waliin dubbannee hadiida baaburaa buufata baaburaa fi magaalattii ijaaruu fi faranjoonni fedhii akka qaban agarsiisan yeroo sana iddoo kana jiraataa akka turan dhiisaa fi gurguraa malee Oromoon turree jechuudhaan falmaniiru. Obbo Lammii Beenyaa garuu haala qabatamaa jiru irraa ka'anii falmuun ni danda'amaa jedhaniiru.
Giddugaleessa Keeniyaa eega yeroo dhiyootii as lolaa hidhattoota Jubilaandiif raayyaa ittisaa Somaaliyaa gidduutti deemuun raafamu naannoo Mandheeraatti deemsifamaa jiru jechuudha. Mootummaan hordofuu qaba jechuun bulchaan magaalaa Mandheeraa dhiifama bulchaan Mandheeraa. Dubbatanii jiru obbo Alii Roobaa lola wixata dabreetiin namni tokko du'uuf 12 madaa'uudha kan isaan dubbatan amma immoo haalli jiru daranuu hammaachaa jira jedhu galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Ali Roba, bulchan Kenya kuta bulchin samandera, motum man Kenya talo la umnot nijubalan difirayan tisabiyya Somalia, nanu danga mandera taisa jiran tiye fannona korda fugafatan. Bulchan kun, harra alana genyana anu mandera jiru yodu batani, ergalu lika amu tala menjidu tidefinu darbe kanakaye hali jiru amma sudachi saada jiran.
So far, the situation taking shape in Mandera County is that of eroded public trust.
Akazidu Ali Roba, yiro amma kanu nitijiratu nanu mandera, amantan motu majidu galesa rakam, baye gadi buwera. Sabab nisas motu majidu galesa Kenya, na genyala milebi yeti mandera jiratanirra, faida motu mole ola eguf ola amfachusati. Nuti akaga gistuta na noti, unina anno sanjiru kamu, dangasje na genjiratu takenya akajeku inayamnu. Kanaf mutu man, umnoni kuna kananu mandira rafagatanif, tarkanfi malu, akafuratu gafan na ajikundubatu. Mr. Roban, wangu itatarbe umnoto le menjidu tatayo ibsan, mutu majidu galisa Somali ankabarbada maturan Mr. Biya Tidruani Abdurashid Janan, na anno mandira turusani tu lula kanafidee jalan. Lula sananisi, Kenya ranam nitoko duu, kurela mamadawu dibakata anamu, manabakitchusani dubbatan. Rovanda waleni, ammalulida abbatus na annu mandira na genjiru garu sudachi saada ajiran. Walitibu insa witatararwe boda wajira aja ala Kenya, Somalia na annu danga tisutoka kanakadistu agi kachisi ajira. Motu man Kenya taas wankana furufo jira jira chuhime, kanafis koren biyota la mani nundaya toko furumata barbada tijira ajade. Kaumzarako kanakataan Abdurashid Janan, Minister Somalia Drani maneda mukadisho gara nijiran, amma yona esa putin sani mbega mu. Kabasa kale Amerikaf, Galmudoit, Nairobi.
Presidenti United States Donald Trump ittisa wallansa dukkuba coronavirus if kan olfam baasi yero atatama dollar biliyona saddeet if qabxi sadiif arra seera mallatte sanijru labsin kun yo dukkubichi namarratti argamettiin wallanu fakkasumas immo dawaad hallali umudaf kan olfamu jedame jira odunam mabqabnu kanuma.
Sadone viyo e saganta fan oromo cara suddista. Oromia tijarro leen naga farara, diwasan yaya bamanitini huji tijirachu fikopi jirachu saani dabi furtu jadaniti besise. Jare kunini, waraan Ethiopia tifi wabo ararsu falu jirajad. Mutumman nanno Oromia leen koretan walini, taetin rakotana furu furfo jirajada, sahaydam toterk.
Barista olanan kore araraf nagenya obbo lammi taye kadbataniti nanno Oromia baka addaddat sababa nagenyi hinjirreif ummanni rakko fi darram hama kees jirajiran kesumayu Oromia lita godinale wallagga fi gartokke ilo abbabor kasumas Oromia kibbati nemmo godinale ngujif boranatti wallabde motumma fidatto ta giddutte ta'en jiratonni nannecha wore gam himbarbaachisne kafala jiru jechudan koren kun ipsera. Rakko kan furufis rakko motu maafidatto ta kanneen giddu jiru karana gaan hiikun barbaachisaa ta'utu ibsame kore kanaan. Kanaaf kaayo guddaan kore araaraa fi nageenyaa kun rakko nageenyaa karana gaa ta'een akka furamuuf motu maafidattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an gara waltajjii mariitti fiduudhaan akka isaan mari'atanii rakko jiru hiikaniif haala mijeessuudha jiran obbo Lammii Taayyee barreessaa olaanaan kore kana.
Rakkichi akkasitti kanaan saamamta akka ammaa sunnu kanas miti baay'ee fagoodha. Rakkoonsaa imma nama tokko nagaabiya hidula wante dafi hala kana nilalachu ni mutumman islole dabu isan si sadabani ni malgona jasuli siladda fi jasuli siladda esid jasuli siladda jasuli siladchin fastet gona ni rechalachu yobar baysate mitsadabalen yoni sbarbadani ni wajinde mudendo mitsadabale mudendo yommo abbarbadani kisabachu abbarbadani isudendo qamila manochu biyake fetisetu biyelatisetu idonit gegefmu numiti qamala mantu mutesaychu kana jalqaba sibili setu qamayetis qamakami ni yotu jasuma saratti waligantanan namo jaasumaasana sosat qaamiida tafna bakkuwe imma saalida abade advocate gudu sana mirgaballaakne yefakka taasitin yefatulanda anechula yefatri yefatokka metri yefatun ifani goona gechula mudummanis mo imma kana litewbi saati kanilalu gareesa akkati yefatu goona turbanu makna geessa iro ammu maqaane qaqaane ujijal qabnilachu lanigun kanaaf fastetri akkadaane kubattan jechu barbaade tani
ummanis gamasaatin nageenyi akkaboof geesa akkabaatoof dabantola oltumma nageenya faraara fortu jedam kun bakka garagaraat mari ummata walin akkataayisuuf qophii tumres obbo Lammii ibsaniiru mootummaan gamasaatiin rakkoo ummataa furuuf sochii koreen nageenyaaf araaraa taasisaa jiru kun jajjabeeffamu qabaa jechuun eereera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa akka dubbatanitti mootummaan naannoo nageenyi hawaasaa bakkatti akka deebi'uuf hojjechaa jiraa jiran obbo Geetaachuun itti dabaluudhaan mootummaan qaamolee nageenya buusuuf hojjetan waliin hojjechuufis qophii ta'uu ibsaniiru.
Namni gaaffii qabu kamiyyuu teessootti dhufee waliin mari'atee gaaffii isaa deebisuun mari'achuun kun rakko hikun usudanda amu gara lubbu ajjesutti gara biyawal basutti demena yotane sena dogogora kenye da barra wantef worra sena dogogora sirre suf jalqaba hangafu margattani da jiresani la kana fojinisin yesitan hoji abata tolo tumati nojjetamu qofa wontane hoji hawasa oromo hawasa naga barbaad hundo cinay resuti fojjetamuni sarajiratu wantef gafi hayyun oromo dies Gafia Bangada Romodies, Gafik Erof Karen Romodies, Motumana Noromia, Danga Darbe for the Tejira Olturaf, Kopa Hatausan, and Suburban. Kanerogenu, Agenda Siasaka Golan Nufmiti, Hammam Lafanagan of Emeretimit Anamar Fajr, Hammam Lemmin Kenya, Managadibo Dabe, Waliwali, Walterare, Walla Jeze or Guma Walgo Akaju, Namisati Agam, to be Kanaf Falakenu of Ademun, Ol Falibrajre Edea, Kanavan, Akamotumana Noromiati, Garenkun, Abata Seran, Agency Bio de Sarati, Waraka Ragaka. Ama hoji nagenya busu hoji ararsu hoji na walitti fidu hoji utu ta urabate yu namni lakofsan lama ta usadi ta urakko kana hik na jidu koda fudachu tuna rajira yojeju yodi jojirate bira abate hoji nojete rakko hikuda balbalisa bana
motuman wa micha nagenya kore kanan yate gutuman gututti fudate rawachu fedi akakabu kan dubatan obogetachon yade yate kanas gara hoji tijiruf qopi dajran
harra oromia ke tetrasatan ajjesudan hidudan dararudan olantuman enyu Jumur kanau undendo. Enyu juin jifatun undendo. Yo ummata ke nyeratti ke nye kumara siasa ta wacura fiota urabat. Inni angora juru rasasan meshad anin angora surajede yo kaya dute. Inni gara angoti ufubarbadu mo meshad anin angok abat dajere kaya duyota e lefti oromias bii chopta jaram tus kana bodde kana kesu mesu nandesu. Nam nikana gammadefu da churi sujanda ityamanus isu janda. Garu seraf senan kabsa ota ware gamanif arsa kafalani kana nuf dabase. Kanafan motumman na no oromia kore kanaf dekamti tenu kofamiti. Wani sinujet tan hundaf karamotummatin nagenya busa jettani gafis niestan samin agati wan ilmanamatin furamudan dajene meyadam kaminu fudachudaf koppada kana presidentin bulchi samotumana noromia yai cafferet mirkanestaniru gare wadin dubisudaf berattar gaman ratti sifatti mirkanestaniru nagenya busa tanan wan isin niestan hunda fudachudaf yero kamu kambodde tidebi umiti wontoti kanan fallata ani dabatan yojira akka gufatu kodan yojirata sini walin ta e dura dabate motoromot satulo dafis koppahada
koren kun hayyota artistota namota bekamofi ogesota bro kesa ka walitti bahan misensota kursadi akka qabu kanibsan obbolamin qamulen motumma sararka sararka danjran qamuseruma fi bekamti kore kana fiskenu dubataniru koren kun abbabiya abba jobrin kan dursamu yotaw artisti masalu tariku ti antu obbolammi taye barresa olana dr abbaba gamachu Dr. Gamachu Magarsa, artist Ilfinesh Karnofi, namoni kanneen biroon immoo miseensa akka ta'antu ibsame. Kanaan dura waraana bilisummaa galchuuf koreen teknikaa kan araaraaf nageenyaa abbootii gadaatiin durfaman carraaqi taasisaa turaniiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo sangi tokko galuu kan yaadachiisan koreen kun amma hidhattoonni kunneen mootummaa waliin nagaa akka buusaniif rakkoo yeroo sana koree kana mudachaa turan wantoota gaggaarii yeroo sana turanis addaan baasuudhaan qophii gahaa koreen araaraa fi nageenyaa furtu taasiseera jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kadang video saya akan tahu fanor mau jaga sujud tani, kopi teh lagi lekar negar dekik aku dani afuri tu kaya ane wanita nanti ber. Terbang terbesar bajira USAID ke Washington DC juru kesa tiga fatama USAID kesa tiga fatama tu kudu bifne tiga fatama dame nyata ijolet. Sean Beckerden. One of the Rawalasom. One of the Rawalasom on Facebook, Nelly Rank and Navy, Akokamales and Item. Africa case, Barumbaran, Akadabikun, Jedetti, Ijule Million Chalaniti, Nyatisaniti, Malet Abaniti, Lubudaban. How one in Lena Canum, Kumedu. A dunya to be yoti good de children, Ibumakana and Kajiran, Tatule doti, Jolly, a dunya case, a catcher of Ujert, Tafrica Moak, USAID, Dabala de Mujert. Tenurati USAID tigafatama sori jolla kure fujenation Baker dubifne wan duwra lasom kam hanini Ethiopia Peru Senegal ak Baker jeletti gam hanan wayya qaban budget rabadanetini jolle sani hagudda duwra olchu tijeran sagantani jolle duwra olchu qoratanetini huji jijiru malaneje Sean Baker tatulle la kosinam duwa dunya ke sayu ke sumatu Africa ke sa akmale dabal
If you look at Africa, the state of the world's children report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akanjer akadabi UNICEF ganuganna kesmatu barkum lama afkudani saddeeti baasetti Ijoollee Afrikaa keessa miliyoon lamaa fi kuma dhibbi sagaleetti nyaati isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaanu qarqaarsa argatan sila nama miliyoon tokko caala duurraa oolchuu dandeenyaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif mal dhabanii fi siyaasaallee keessa jirti jedhe.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy and malnutrition.
Akkan jedhu waan namni itti dhugeeffatu tokkotti jiru yoo mali jireenyi biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo yoo biyyitee guddatte ijoolleellee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedha duurraa oluu danda'anii jedha. Akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaartaanaan ammoo sadarkaa addunyaatti iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Beeker jedhetti sagantaan isiin biyya alaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolche. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Beeker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taasisa Afrikaa keessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increasing.
Ardi jirutu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii mala dhabeetiin akka malee iyyoommachaa, huqqachaa, qancaraa, lubbuu dhabaallee deemuu jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Beeker jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma da'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanaan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanaan harma soornafa ijoolleeti mala cufaayyuun qaba. Ijoollee egii isheen dhalatan keessumattu haga guyyaa humna tokkootti akka dansaa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansaa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedhe. Akka kanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattuu iyyuu 1800 20 balaarraa oolchuu hin danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gamkaaniin ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamiin A argatanillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu biyyoota Afrikaa kan saaraa gad jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennan kun faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Beeker jedhetti ijoolleen 1,23,000 caala balaarraa oolche. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV/AIDS faa malaariyaa yookaan ammoo dhukkuba binniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedhe. 10 duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkoo isaan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyya isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egeri biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're enabled.
Tanaafuu akka kanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha. USAID'n addunyaa keessa du'aawwaniitiif ijoollee harki 20 diqqeessuuf hojiitti jira akka Shawn Beeker USAID keessa jirutti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii dubbifneef dhageenya har'aatti waan torbaan darbu jalqabnetti deebina. Filannoon Itoophiyaa hagayyatti qabanii itti deemuutti jiran paartileen mormituu deemnee uummata dubbisuu sagantaa keenya uummatatti himachuu dadhabne deeggartootaaf miseensotaaf bulchoota hedduun irraa hidhanii jedhaniitti himatan. Paartiin IZMAallee rakkinni akkana kan keessa jiraachuu himatu. Bulchootilleen deebii kennanii jaalannetti qopheessa.
IZMAan mata duree irratti komee dhiyeeffate 2 qaba. 1ffaan Amajjii 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa ta'uu isaati miseensota isaaf deeggartoota waliin marii gaggeessuuf magaalaa Gondar keessatti walga'ii kan waame ta'us gam tokkoon mootummaan nageenya eegsisuuf fedhii waan hin qabneef gama kaaniin immoo heeraaf seera kanneen hin kabajnee fi seeraan ala ta'aniin walga'iin gufachuusaa dubbata. Itti aanaa dura taa'an paartii IZMA obbo Andu'aalem Arraagee akka jedhanitti walga'ii gaggeessuuf duulli dadammaqiinsaa gaggeessine akka gufatu ega ta'ee booda jedhan
ጉያ ወልገይ ሰነደርገጎን ቁጠቶኩታን ወልትቀበመኒ ወልገይ ቸረት አከንዱበን አከሱመስሞ ያደሳ አከኒፍስኔ ትሱዳፍ ወጫቱረን ኑቲስ አከንዱበን ንጎደን ከናፍረጋ ቪዲዮ ቀምና ቦደኩ በንት ለኮብሳን ጥቆ ከታን ከነን አቢኒፍ ድራታ መጋላ አና ከታን አከሱመስ ጫሳ ያርሰ ደርገጎታ ከሴራ ከነን እንታይንራ ደርገጎታ ዑፈንቱ ጄቅ አከጅረኑ በነ
ደርገጎን ጄቃን ኩና ከጫልሰን ያለ ህንደንደኝ ሰነቦድ ፖሊሲ ካዋምነ ተኡሲ ህንዱፍነ ሳምቦዳ ሚሰንሶን ኒኬኛ ጄቁምሰ ከሳ ከሴናን ዋን በርባነ ጄቻ ወልገይሰና ሐቁ ፌኔ ጀደኒሩ ሐለ ከሲኩን ዱራን መጋላ ደብረ ብርሃኔ 40 ምንጭ ከሰት ሙደቴ አከቱረ ከነስ ሞቱማና ኖፊ ሚሰንሶን ቃማ ነገኛ ፖሊሲን ጆሌ ሴራን አለ ጉርሜሴ ጀቹኒ መታን
ችግሩን ይፈታሉ ያልናቸው ፖሊስ አላፊዎች
ራኮ ከረፍሩ ከነንጀ ደመን አጀጆን ፖሊሲ ዱፈኒ ጆሌ ወጂ ወልተውዳን ሴራ ፌራ ኤክስዙን ፌኔ አማያዶ ጉዳተይ ከሙለቴ ቢየትት ሲያዶ ከተይ ደበልን ቢየከይ ሰጉቴ ሐለነ መሶሶሱን ደንደኝ ይረተርገሙ ሳቲ
ከነላልቲሴ የተጤስኔ ደገፈቴ ዱጋጀተን ዮካን ለክ ያከስሚቲ ቃምኒ ጀዱ ደበሙን ሳሞ ነመገድሲሳ ጀዱ ኦቦ አንዱ ዓለም ኢማጎንደር ከነከየሰቲተ ኤካና መቃንሳ ከዳሜ ፓርቲ አብኒ ፍትጋፈተማ ሐሪሮ ኡመታ ከታን ኦቦ ጣህር መሐመድ ሂመና ኤዘማ ፓርቲሳን ረትዴስ ተኡሂን ቀቡ ጀደን አብን ሞቱማሚቲ ፓርቲ ሞርኪቱ ቡልቺሰናኑ አማራከ ሰትሶሶ አኩማታይ ጀደን
የሶችን ይደነታን ታሳባቸውን የመግለጽና ተሰመታቸው ይከበር
ምርግነ ሞማ ከያዶፊ ወለበታአኒ ኢብሰቹፊ ወልገው አከበጀሙ ጀኔ ቱጋፈታጅሩ ሁምኒ ሲያሳ ሐለከናን ወልገይ ዘማ አከጉፈቱ ፍረትዋን ወጀንን ቀምኑ ኢማካን አተሚን አቢን ወሊን አከወልቲ ደኑ ገሉባቱስ ሴራ ከበቺሱን ኦጂ ሞቱማ ዋንቴፍ ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳድነቱ መተኒ አመንሲሳ ታቱረ
ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳድነራ ኦባ ወሉ አብዲ ረኮን ኡማሜ ጀደመኩን አማፉራ ሙሳ ዱበቶ
አንዳንድ ዝንባሌዎች አሉ። ይሄ እኔ ቦታ ነው እዚህ አትድረስ እዚህ አትምጣ ይምሉ የተወሰነ
ፈዲን ተቆጅራ ኩሪዶ ተቆጥ አከሲንገኝ ዋንጀሩ መለቶ ነገር ሲሰንጅራ ከናፍ ሞቱማ ዋን አከሲከነረተ ተርካን ሲስረይሱ ፍረቻጅራ
ኮሚሽነ ፖሊሲ ቡልቺሰናኖ አማራ ኮሚሽነ ረከታን አበራ አዳሙ ቡልቺሲናኖ ነገኘ ኤክሲሱ ጀቢናን ወጀታጅራ ፊለኖ ከነላለቴንስ ቀጀል ፈመሞቱማን ባሴ አከውጂሮ ኦልቹ ቆጲዳ ጀዳን ፓርቲሌን ረኮ ወሊሳኒ ግዱ ፍሩ የሮደ ደበን ሁምነ ነገኛ ጥቁበቀቡ ጀቹዳን ይመና ከነ ፍጠተመ ደብሲሰን ቦርዲን ፍለኖ ገማሳቲን ከነላልቺሴ አከ ኢብሰቲ ኢየኖኒ ሰደቀቡ ሳፊ ኢላላ አከ ጅሩ ኡበቺሴራ ገመካኒን ሆገናን ኤዘማ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ቶርበንደርቤ ዴምሰ ፍለኖ ዱራ ከናን ፓርቲ በዳድነ ከሰት ጫሳ ሞቱማ እንኒ ሰደርካ ገዲ እትጋፈተመ ሞቱማ ፊ ፓርቲ ወሊመኩሳ ሂመታን
በተለይ ከመርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማስተባበብም
ከሱማ ፍለኖ ወልቀበቴ ፓርቲም ይየቡልቻጅሩ ፍለኖ ከንቲን ገገፈቱ ጀደመ ማለቀው ልትቀቡዳፍ ከራንዴ መማጅሩ ድሬን ፍለኖ መዳለዋ አከንታን ጎቹ ብረደብሬ ደም ሰመላመልቱማ ፍለኖ ቦደ ዱፉ ጅሩ ከንጨለቅሱ አንተይፍ አሙማኖ ፈገኖ ጎቹን በርባችሳዳ
ደምሰ ከነከሰት እትጋፈተመ ሞቱማ ፓርቲ ኢትዋዳን ሂምባሲን ተርካምፊን ፍደተመን አርጉን አካያ ደሳ ዳጀሉ እትጋፈተምቶን አባታይታ ገሊወኒ ከመቱማ ሐዋሳ ኦፊቶ አታጅራን ካንደልደላ ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳድናፍ አከማ አለቀ ጉማቸን ጋፈቱ ከነስ ጠለያ ቻፓዳን ደግረሜ በረሱን አከተይ ዱበተን አከፈከኛት ሐለ መጋላ አዳማ ከሰጡመሜ ዱበተኒሩ
እነኚህ ነጋዴዎች ለሚደግፉት ፓርቲ በፈቃደኝነት
ደልደልቶን ፓርቲ ደግሩፍ ማለቀ ላን ጀደኒ ኦቶንታኔ ማለቀ ከነባሱ ባንም ቦርሴራ አለ ድላል ንብረቱ ለመጀደኒ ሶዳይቹዳን አከከነን ያዱ ደደቡን ስርነኮን ደፈሙ በርባን ጀደን አከጋሪቱ በቹደቡ ፈካታ
ከሱ ማት ጋፈታምቶን መጋላፊ አናሌ ቶኮቶኮ ማለቀ ደገርሳ ከነ ባንክት ገልቹ ባናን ሱቂ ከሰንጩፍ ነጀደኒ ሃንገዶርት ሱጋኒ ሩጀዱ ፕሮፌሰር ብራኑን ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳድነራ ኦቦ አወሉ አብዲ ሂመናከን ኢንፉደታን
ማስገደድ የሚሉ ነገር የለም ፍላጎቱ ያለው ነገር የሚሰጠን ካለ እናመሰግናለን።
ድርቅ ሲዙ አንጀሩ እንጅሩ ፈዲዛን ከኑከን ፓርቲስ ቢዮፊቭ ጀዴ ዋንቴፍ ንገለቴፈና ኩኒስ ቢያፍ ነጋን ዮጅራቶ ጀቴ ጅራቶ ዋንቴፍ ክኔ ድርቅ ሲዙ እንጅረታናን ረጋድ ኤሱን ሴራንጋፈቹን እንደንዳማ
ገመካኒን ድሮቴሱን ቦርዲ ፍለኖ ጉቱ ቢያ አድ ብርቱካሚ ደክሳ ከጀደኒት ኮሜ ከነደገኘራ ገሩ ifatti guyya kasi iddo kanatti qabeenya mootumma hoji akasi ole rawanta ef boardin filanno tarkaanfiya fudatu yookan hasirre su kajedu barreefaman hindiyanne jedani
manniyam sipalla yalle parti enda manniyam koda dargen qasaqasettu
partin angorra jiru kamiyu akkuma dorguma kaani yerosossot qabeenya mootumma dorgummi filanno of olcho akkan qamne wanni ka amejra kanamma ango ofarka qabu partin badadinas kana kabaju qabajanne aman gocha kasi ragan yanan kan ilalamu fjuru ta uka dubbatan adde burtukan sila gocha kasi godamu yun qabu jedanir walumagal biye kenya kesat jedan parti fi motumman walmakun wogoti deraf ada ta e kan ture wantef bakka adda adda tirakon akamudatu nitil mamna garu sera wan bafnef nuti qajel fama bafne isarrattir kachudan sochin seera qabesate akkajiratu gochuf qoppi qamna jechudan adde burtukami dexa yaada sani tumuranir daggefatota kenya iyennon filanno dura kana qofa miti bulchisananno kanen broke esammo robi fulle kenya tedevin agasittu nagat anjalanne gammadat
Kadono dio isaganta afan oromo cakasu jirtani dukku virusin corona kun addunya wan hedduni ya dessu jira biite hedullen falachuni jirti akkamenu firado wu malani ayoti yokano goyeti fayya mal jejjeran jennetin huran redebinu sanitimne tidira
corona virus yokan covid 19 kaljedamu akkana mattin daddabrin tabunni dandama arka kesen bishanif samunan dikadda samuna nanno kesen yu argachun dandeenyemmo alkoli dan arkagetsan sukumadda why coronavirus yokan covid 19 jedamu ijolle wolin dubadda ijollen yeromara akarkasani dikatan utunnu findedde bisagorsa ijollen riyota sani dukubsatan yokan namota dukubsatan kamirrayu akafagatan tima namni kufaw yokan atufatuna annokeyse yojirate garame tira tokorra fagadda isnis yo kufa yokan atufachin simudate yo o iqama kessani dabale yokan laydan sinit agame garoge safayadeema warakanis towadda yerosin qufasi yokan sinat ifachisu kessa cile kessani tin afani funyan kessana guggadda arka kessani tutuqina ragale way kubicha qamawon amanamota an qofarra fudadda waye coronavirus yokan covid ku sagaljedamu wanni oksamun jiru ifatti wadittima woni mariadda akkasittu coronavirusi daddabru rad abu dandesu
Radoni vio e saganta fano romo ucra suggestan serbe toccare sani fenneo. Adel, anini, bisana bato cogira, atillen bisana badi vigiratta. Gav duri hanka batta. Hello, Adel.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything They say the time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger
io e fanno romo copia fanno romo già casu gestani gam che nani ayu fitanne copi turban tredevin kaburiti voltecciana e tane seganta fa na marati tane sora la khiti avete sirba edel hello
between us and the million